si jota mani.
Fesu goldi do bol fabi dialon be kan sekirari nyaw coronavirus dum wonde jokkite de lengal lure bamako de kanye ele yoga e rezo ngaji gondi leledi malindi lami be kabaru cialal wombe leledi ndi midati tati gonde yaltinde nyalawma handen o keddamo kanko docteur Ibrahim Jara yo goto kumi do kabaru cialal leledi medin di ko masifi do hen
Rezon ngaji kay gawu tumbutu kidal menaka tawdeni e ngalure bamako no gonde imadaraji fesagol leddi do nokuji di wakkat juno nokuji di fesagol watte yo nokuji mbawadi di so bangal bamako missionary vide jampikir johnson and johnson nyaay temde do nyaay chapande joy e ko fawi ngoni hebadi mo hubata leddi ndi fuf denno golle o sarta woni kumin kadaronto kala kuni bangi nono bamako kumin jagobo daronto kala kuni bangi nyamo bamako dogotoro kum jogobo jati wultiwide sesongaji sappo tati ngondi tondi fuf kinoto fosogulngol dum walda e nokku aeroport e kanyo dun hopital di mali so bangal kumi nawrde ana wodi nokku lullido banantu koro e kanyo dun INSP pelle godde tawete do mutuji yadeli gelle e dede tawere wonde dun wontun bangal nawtrade mobulaji yade nokkuji sahal leedindi so faccitinde wattu mudun andon wakat jun o imadaj na gudi sala irimbawi anded hakika
ekosu kon appelle la durée de protection de ces vaccins là
tama odo andani dun
yoga e kaye en kali les réseaux sociaux dum le bema ande tobe bi hi neddo fu mo nyaw coronavirus on nangi so bami fa santanama de water tan hani fesede andabe kabaru cialal kolitido odo kabaru wana ngonga be bi chamtana do nyaw coronavirus o don hani fesirade hono yimbe lobbe be pesirtono do kadde ten bete hande do kabaruji meden jowido do coronavirus yenji jeddire warore fati jeggiton tabade dati di dogotore on gondi halandene o nyaloma hande o fa kebon denon ko he modon no nyaw o wordi denon yimbe lobbe.
Si jo tamani.